KwabaseRoma 4 verse 1. Ngakho ke siyakuthi uzuzenu Abrahama ukhokho wethu ngokwenyama na. Verse 2. Ngokuba uma Abrahama walungisiswa ngemsebenzi unakho kuzibonga kodwa phambi kukaNkulunkulu qha. Verse 3. Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi kepha Abrahama wakholwa ngNkulunkulu wabalelwa ukuthi kungukulunga. Verse 4. Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo. Verse 5. Kepha kongasebenziyo kodwa ekholwa nguye olungisiswa ngamesaba uNkulunkulu ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi kungukulunga. Verse 6. Njengalokhu noDavide esho ngokubusisiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi ethi. Verse 7. Babusisiwe abathethele izeqo zabo nabazono zabo zishitshekelwe. Verse 8. Ubusisiwe umuntu inkosi engayikumbalela isono. Verse 9. Ngakho-ke, lokhu kubusiswa kuqonde nabasokile noma nabangasokile na? Ngokuba sithi, ukukholwa kwabalelwa u-Abrahama ukuthi kungukulunga. Verse 10. Pho, kwabalelwa kanjani na? Esokile yini noma engasoki na? Akubanga esesokile kodwa engakasoki. Verse 11. Wasamukela isibonakaliso sokusoka sibe luphawu lokulunga kokukholwa enakho engakasoki ukuba abe uyise wabo bonke abakholwayo bengasokile ukuze ukulunga kubalelwe kubona. Verse 12. Futhi abe nguyise wabasokileyo kungabi ngokungabasokile kuphela kepha nowabo abahamba emkhondweni wokukholwa ubaba u-Abrahama ayenakho engakasoki. Verse 13. Ngoba isithembiso sokuthi uyakuba yindlalifa yezwe asinikwanga u-Abrahama nenzalo yakhe ngawo umthetho kodwa ngokulunga kokukholwa. Verse 14. Ngoba uma izindlalifa ziyizo ngawo umthetho, ukukholwa kwenziwe ize, nesethembiso asiselutho. Verse 15. Ngoba umthetho ubanga intukuthelo, kepha lapho kungekho khona umthetho, akukho nakweqa. Verse 16. Ngalokho kuya ngokukholwa kuba kube ngokomusa, ukuze isithembiso siqiniseke enzalweni yonke, kungabi kweyomthetho yodwa, kodwa nakuleyo engeyokukholwa kuka-Abrahama, ongubaba wethu sonke. Verse 17. Njengokulotshiweyo ukuthi, ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi phambi kwalowo uNkulunkulu akholwa nguye, yena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona. Verse 18. Owathi kungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi njengalokho kwashiwo ukuthi yoba njalo inzalo yakho. Verse 19. Engabanga buthakathaka ekukholweni wabona umzimba wakhe obusufa eneminyaka engaba ngeyikhulu nesizalo sikaSara sifile. Verse 20. Angabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo. Verse 21. Eqinisekile ukuthi lokho akwethembisileyo unamandla nokukwenza. Verse 22. Ngalokho-ke wabalelwa yena ukuthi kungukulunga. Verse 23. Kepha akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa ukuthi kwabalelwa yena. Verse 24. Kodwa nangenxa yethu esiyakubalelwa khona thina esikholwa nguye owavusa uJesu inkosi yethu kwabafileyo. Verse 25. Owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu.